Chinekem edemma nememma ndine ekpere gi bu ndi uwa oma I the privileged ibumum ihe izonariri ndi amara ha bu ihe na-ekpughere anyi I na rio for your presence so that ihe obula I ga-eme ya n'ime mmụọ nsọ ka ụmụ m mata na gị bụ Chineke pụrụ ime ihe niile and ọ bụghị mmasị gị na nwa gị ọbụla ga-ala n'iyi. Biko, ọnụ niile kwadoro ịrụ rụọ ya na ndụ ha. N'aha Jesus Christ bụ Onye nwe anyị. Thank you, Father. In Jesus' name. Gbanụ mepe anya ụmụ m nnọdịana. Ụmụ m ihe m kwadoro ikwu taa riri nne. Better time emeghị gịnị? Anọ. But they believe m n'ofu mkpụrụ okwu ezugwerele ndị ma ihe. Udo nna m dịrị unu n'aha Jizọs. Unu weta ebe ahụ unu gụrụ n'ụtụtụ Psalm 52. Abụọma.
Ọ dị na page 505 na agba ochie.
Akwụ unu chetara onye si ya na ekpere Chukwu. O nwee ihe o metere na the book of Samuel. Are you with me? Duegu mere ihe ọjọọ. O nwere ụkpụrụ Chukwu nyere na the book of Leviticus. Na onye mere ihe ọjọọ, o nwere ihe ndị ọ ga-ewegara priest. Priest were ọbara efesa ya. Ka e wee gbaghara m. Ọ nwe onye nụ gara ebe ahụ. Ọ nọzie David bata. Saul chugan David. Akwụ mma na Saul chọrọ igbu King Saul. David bata. O were nwayọ hụta David. David gakwuru the chief priest. The priest nọ Ahimelech si ya biko. O nwere nni nọnụ na-agụ agụbu ole. Ya si agụụ agụgbu ole. Anyị mere eti ya wee ngwa bịa. David bịa. Ụmụ m ayo wee tume. Ọ sị David, ịta bred na ị ga-anwụ. Beta ọ na-echọghị nwụ ya bụ eziokwu. O metụrụ nwunye ya aka. O metụrụ nwaanyị aka. Na ọkwa na o merụrụ onwe. Ka m gwa unu, some of these pastors na-anọ na church, ha merụrụ onwe ha bịakwa church. Na-agagharị na ọta ekwu eme na-eme na akwada microphone eme noise. Ha maghị Chukwu. Onye ma Chukwu ma na Jehova the Holy. It's a pure God. Ahimelech kpọọ, many of them are not agụ Bible. Pịa, iri bread na ị ga-anwụ. Paul, David, ama m na ị lụrụ nwaanyị. I metụrụ nwunye ha aka. Ọ sị ya mba, ngwa, ndị gị na ha so, ha metụrụ nwunye ha aka. Kwunu ma ihe David sara ya. Na ha gawa ọgụ. Akwa ya? Nwa mweta ego ọra ha maka ndị ọhụrụ nọ ya. 1 Samuel 21. Ụmụ m na-eweli iwe we see come back to this. Chukwu mere une. Ọ ka unu ma my secret. I love holiness. I love holiness, righteousness and salvation. 1 Samuel, nwa m nweta ego ya.
Yes, daddy.
Onye nke Igbo ngwa bido na verse 1.
Yes, daddy.
Ọmụmụ, are you with me?
Yes. 1 Samuel chapter 21 from verse 1. David wee bịaruo Nob bịakute Ahimelech bụ onye nchụàjà. Ahimelech wee maa jijiji izute David si ya. Gịnị mere naanị gị onwe gị bịara? Ma ọ dịghị nwoke gị na ya yịkọrọ. David wee sị Ahimelech bụ onye nchụàjà. Eze enyewo m ihe n'iwu, sị m, ka nwoke ọbụla ghara ịma ihe ọbụla banyere ihe ahụ nke mmụọ onwe m na-eziga gị ozi ya na nke nyeworo gị n'iwu. Emewokwa m ka ụmụ okorobịa m mara na ha ga-eje n'ebe dị otu a, otu a. Tiri, ma ugbu a, gịnị dị n'okpuru aka gị? Ma ugbu a, gịnị dị n'okpuru aka gị? Nye m ogbe achịcha ise n'aka, ma ọ bụ ihe a ga-achọta. Onye nchụàjà ahụ wee zaa David sị, ọ dịghị achịcha a na-edoghị nsọ dị n'okpuru aka m, ma achịcha nsọ dị. Naanị ọ bụrụ na ụmụ okorobịa ahụ edebewo onwe ha ghara imetụ nwaanyị ahụ.
Ụnọ naanị ya, ọ dadị dere. Maka na inwe ike na-ekwu ka ụfọdụ si ele ebe ọ nọ. One condition, ụfọdụ ga-emeri ihe sọrọ ha Sunday morning ga na Holy Communion. And many ama ihe na-egbu uche ndị mmadụ. Of course, some of the Holy Communion ndị mmadụ na-eri adịghị clean. Ọ bụrụ ka ịdị nsọ, you cannot try it. Go 1 Corinthians chapter 11, ị ga-achọpụta na ịnwa anwa merụọ onwe ngarị Holy Communion, ị ga-anwụ ebe a, ma ọ ịda ọrịa. Many people ama this God of Hezekiah. Ọ bụ ya mekwere nụ na mkpọ ya, ya mee gịnị? Ya azam. Ọ na-ekọrọ ịdị nsọ. Nwa m, continue, verse 3.
Yes, Dad, verse 3. Ma ugbu a, gịnị dị n'okpuru aka gị? Nye m ogbe achịcha ise n'aka, ma ọ bụ ihe a ga-achọta. Onye nchụàjà ahụ wee zaa David sị, ọ dịghị achịcha a na-edoghị nsọ dị n'okpuru aka m, ma achịcha nsọ dị. Naanị ọ bụrụ na ụmụ okorobịa ahụ edebewo onwe ha ghara imetụ nwaanyị arụ. 5. David wee zaa onye nchụàjà sị ya, n'ezie, ọ bụrụ na egbochiwo ndị inyom n'imetụ anyị arụ, dịka na mgbe gara aga, mgbe m na-apụta, ihe ụmụ okorobịa wee dị nsọ, ma nke ahụ bụ ije nke a na-edoghị nsọ. Ihe ha ga-esikwa aṅaa ghara ịdị nsọ karịa taa?
Ụnọ naanị ya. Onye nke oyibo gọọ ha gụkọdo that verses 4 and 5.
Yes, Daddy. Verse 4. And the priest answered David, I have no common bread at hand, but there is holy bread. If only the young men have kept themselves from women. Verse 5. And David answered the priest, of a truth, women have been kept from us as always when I go on an expedition.
Ụnọ naanị ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịba plane echi, gbaa mbọ dị onwe gị gịnị nsọ. Ị chọrọ ịga interview maka visa, gbaa mbọ dị onwe gị gịnị nsọ. Ọ bụ ihe David kwuru. Na ọ na-aga expedition, na ha na-edo onwe ha gịnị.
Yes, Daddy. Verse 5. And David answered the priest, of a truth, women have been kept from us as always when I go on an expedition. The vessels of the young men are holy, even when it is a common journey. How much more today will their vessels be holy?
Now, ordinary common expedition, you should get out. Ijige owere, ijige nkwu ọjị. Ọ na-edo onwe nsọ maka ọ ma na ọ ga-agba moto. Ọ ma na accident nwere ike mee n'okporo ụzọ. Ọ sị, how much more taa anyị na-abịa na temple of God. Ọtụtụ ndị ụlọ ụka na-asị na o nwee ihe dị wrong. Egega m one man, on the popular na Lagos, aga m akpọ aha. Na o nwee ihe dị wrong, you can even touch your wife in the morning, bịa church. And ọ na altar amakọ. Kedu ebe ụmụ ihe niile ebibi? Ụmụ m, mgbe ụmụ Izrel chọrọ ịhụ Chukwu na Mount Sinai, abalị ole ka asị ha emetụla nwaanyị aka? Akwa 2 days, the third day ha ahụ Chukwu. Na Joshua, mgbe aka n'uzuru oshi, asị Chukwu chọrọ ịma onye zuru oshi a, agwara ha emetụla nwaanyị aka ka emetụ. Ele ihe, some of us who unu ewekwela iwe ibi ikwu ụka rụrụ arụ. Ndị ga-ekwere the same YouTube maka a na-eji 10 bad pastors nọ n'Africa. O nwere onye nke mere ofu nwaanyị ya dị ime. Adị m sọrọ ikwu ụka rụrụ arụ. Hụ na ọ ga-arịpọtụ ya ga-aga tụtụrụ ya gbuo the woman. Mee ka ọ na-ewepụ nwa the woman nwụọ. Police mere arrest. Ụmụ ihe na-eme n'ụwa, Unu chetere ke emere na abụ onye ke nwụ na hotel ya na nwanyị. I chetere achọ m ikwa aha that man of God documentary in the BBC mere maka one man of God na Lagos. My own God who a holy God, be ye holy, for our God is gonna holy. Then David. O dinu ka nwoke a ga-emetụ nwanyị aka ga face a Goliath. O dinu possible. Ị chọrọ ka enye m visa, US enyere m appointment visa. Ịbịa n'abalị taa merụọ onwe m. Inwe tough exam echi, ịbịa n'abalị taa merụọ onwe m. Ị maa na ị ga-agba mbọ mbedowe onwe m ihe ga-eme ka Chineke bịa n'oge nso. Ị na-achọ ịtravel, otu esi anwụkọ ọkụkọ. Yes, ka ịma dadị gịnị ka ị na-ekwu, ndị lụkwanụ nwunye, and ị ga-aga ihe echi, ọ gaghị emetụ nwunye ha aka taa. Ọ tụkwa ifeda ụmụ ga-agbu na as a man of God. Ọ bụrụ na ị ga-aga ihe Monday or ị ga-aga ihe Tuesday, according to the Bible, ị nwere right imetụ ya aka Monday, ma ọ na ị ga-aga Wednesday. Hapụrụ Chukwu Tuesday ahụ. Gị na-ewere kpee ekpere maka ịnwụọ n'ụzọ, ị gaghị emetụ aha ya ka ọzọ. Afọ ole nwunye ụnụ na-agbakwa na-aga ebe. Sọpụrụ nnu Chukwu. And ọ ya mere ụwa jiri kpọm asị. Sọpụrụ nnu onye dị nsọ. Ụnụ oche ile anya na Bible. Na Chukwu na-ahapụ nwoke na-emetụ nwunye aka ma ọ na-emetụ onye nkwa nwunye m. Ọ nwụhụ na ọ laikiri ya. Ọ nọ laikiri ya. Ụmụ 1 Corinthians chapter 7. Akwụnụ chetara na o kwuru na ọ na gị na di nwụ chọrọ ikpe ekpere ọsọ unu metụ onwe unu aka. Na unu emetụla onwe unu aka throughout the months, days, weeks unu chọrọ ime fasting. Ahụrụ m ihe nọ na social media the other day. Ana m ekele ụmụ m na-appoint m. Na ihe ndị a. Ndị pastors na-edibate na onwe ihe dịrọ gị na nwunye nọrọgodu inwe right imetụ ya aka ma gị na ọ na prasi na unu ga-end 3 o'clock, inwe right 4 o'clock gị imetụ ya aka. Ọ wụkwa Chukwu ka anyị na-ekpere. M jiri so o nwere nwa m gwara nye Bible passage ya tinye na Facebook ka a jụọ ha for a season or one day, a season or one hour. Kelenu Chukwu na unu hụrụ onye na-agwa unu gịnị eziokwu. Ụbọchị jọrọ njọ, ekwensu ma ndị dị nsọ mara ndị na-adịghị nsọ. Ekwensu na-atụ holiness ụjọ. Ekelere m Chukwu na ekwe egbe mpem ihe ọzọ ka m gwọọ Chukwu kpọta m ebe a. That is the importance of an anointed man of God being the head of a church. You hear directly from God. I nwere ike kwado ihe ọzọ, ya gwa m ihe ọzọ. Because he is the one that knows the people in the congregation. Onye Bekee, ngwa, continue with verse 5.
Yes, Daddy, verse 5.
Gị kwụsị na verse 7.
Yes, sir. And David answered the priest, "Of a truth, women have been kept from us as always when I go on an expedition. The vessels of the young men are holy, even when it is a common journey. How much more today will their vessels be holy?" Verse 6. So the priest gave him the holy bread, for there was no bread there, but the bread of the presence, which is removed from before the Lord, to be replaced by hot bread on the day it is taken away. Verse 7. Now, a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the Lord. His name was Doeg, the Edomite, the chief of servants, the chief of Saul's herdsmen.
Unonania, awokena. And all kwa Saul, detained in the Amakoruko when he omen atonia. Apotara a priest, ka priest bere, bere bara. Onorozie whom with David mere again, biara. And Ahimelech na David mere, Ahimelech were Saul do. Sword ahụ napụtara Goliath. By right, that sword belonged to onye? Ọya gburu na ọya nwe. The priest hụ na Chukwu gwara ya were that sword mee gịnị nye David. Makwa nwoke nụ bịara ka priest kpere ekpere ga-agbapụ ga were nwanyị ga kọrọ Saul. So na ya hụrụ David. And Ahimelech were a bread do ye, where I saw do ye. Because Saul were he were be a woman 85 priests, including this man. If you hear come on, Mado, Saul, no, only chatter and be menace, a woman and the church. No, when the suke bundia, okwere. I say, I chunk a woman, who on your machine obi. Omoronyo kporo subo the priest onya asimba obo onya ozo bo onya ozo this do a good thing aka were mabusha 85 maka ashere okwo onya dey na church omomo one eme na kitia mbo for and my June iga no preach dey pa madi tape ihe o send dara nna yuku nna nuku ahu onya oshi gini dey ka o geme. One Nangukuji, Momia, he will never go unpunished. I have a God, the God of vengeance. He will surely fight for me. Also, my Bona Madonna, and they also my Bona Noya Gejaka upon a mono. He got their church, Buddy Hills, Ogene, Nobi. The Gilemwa, one Chari by Hagakano. Ebedi Fire, don't want to saw that night. Oh, my name could not the Lurudina Munya case, one Maconian and one on your Luru. Then a fiery many heads or a dicky name, make it a daddy. And don't when he hear, thank God the Chineke change daily hand him or with your Bible study. Nahanaga common expedition. David the Choishi. Bethlehem ga ebe ọzọ ọ na edo onwe nsọ maka ọ ma na ọ ga agba n'okpuru ndị onwere ndị ino ọsọ how much more did they face Goliath? How much more did they honor give face to the Philistines? Mana ụdị ekpere ọ ga-ekpe that day mana ọ ga eshido onwe ọ bụrụ na ị nwere interview nwere dị mkpa ọ bụrụ na ị nwere exams dị mkpa ị chọrọ ịpas ọ na ị chọrọ ịba plane gba plane. I want you to come and warm bambo. We will pray on we pray that evening. You go do one. Come on, Abom. We can knock 2 days before time or a day before time. That night in Apo, who na bo peko pray kipo amen. No one any who pray nanya. Oga pray nanya. Gape maki na bana e. Ina bamoto. Ina ga Abuja. Ema inye cheremni. Makanedin so the devil cannot block you. On a so holiness, ojo. On a so on a to ojo. It's good because you and those of us who name name me ne bushi wete gurum numbers numbers 32. Wete numbers on no gugu omum ne follow no here chuku simpu kan geku.
On na page 158 na bushi.
Very good. Onye nke Igbo, you don't have verse 20, question at 23. Omo, are you with me? Nege kwenu nti o.
We want. Ono ogogo 32 from verse 20. Moses we say ha. Omo nu na eme ihe a. Omo nu na ejikere onwe unu n'iru Jehovah ibu agha. Obukwa na onye obula n'ime unu nke ejikere agabiga Jordan n'iru Jehovah. Rainbow ganapu, anapu ndiro ya, ala ha niru ya. Ewe buda ala ahu niru Jehova. Emesikwa unu galata, webru ndi ikpe na amayi, senata Jehova, sekwanata Israel. Ala nka, ewe buru unu, iho unwe niru Jehova. 23. Ma obru unu neme yotua, le unemehe womegide Jehova. Marafa nu mmehe unu, noga chopota unu.
Onye nke beke, go on, only verse 23, maka time.
Yes, Daddy. Verse 23. But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out.
Okay, no, no. Oh, me. One day. Anna, my don't need na kanante. You are sin. Move over there, so near the portroom. One day she kongujuru meyenga topotan meyenga disgrace. You are seen. Not one name here, you have sinned against God. And your sin will find you out. Work out your salvation. Deuteronomy 5, Deuteronomy 28, Deuteronomy 29, Deuteronomy 30. It's your life. A very, very bad, deadly man. Or a murderer. And all ni here, ka David did day Psalm 52. One on here, Bible study. Oh, I go on Psalm 52. That I go on Bible. But in Rotum Nation, my Bible study. Nguria yebam got two a bed do a gun on our Old Testament connected. In a way, queer in a ponyo blana what he hidden. Oh, yeah, Bible study. One group that go to Psalm 52.
Yes, Daddy. Psalm 52, verse 1. Why do you boast, O mighty man, of mischief done against the godly? All the day you are plotting destruction. Your tongue is like a sharp razor, you worker of treachery. Yes, Daddy. All the day you are plotting destruction. Your tongue is like a sharp razor, you worker of treachery. Verse 3. You love evil more than good.
Verse 3.
Yes, sir. You love evil more than good and lying more than speaking the truth.
Yes. Oh, yeah, madam, Lord Mayor. Oh, yeah, madam, OON. Oh, yeah, madam, Yanile. You love lying more than equation. And don't get when they deceive you, and don't get me. Ndotie magagini ka Proverbs 17 kuru osajo mado na ege ihe nti ege na ege wenti oge ebe ihe ajo mado ibe na emegini. Continue wam.
Yes, sir. Verse 4. You love all words that devour, O deceitful tongue.
Obere ne deceive ndotie. Continue.
Verse 5. Bet
ya ndoria that young man bet. Listen until he will take gum. Go and bring back my money. Okwa nige he will take gum. Listen, wam gua five.
Yes, sir. But God will break you down forever. He will snatch and tear you from your tent. He will uproot you from the land of the living.
Oshishi eburu ebu, or the same thing with the oshishi aburabu. Go on, verse 5.
Yes, sir. But God will break you down forever. He will snatch and tear you from your tent. He will uproot you from the land of the living.
Cutting a tree. Or the same thing, Naima uproot a tree.
No, Daddy.
Yabo, Ibuto, Oshishi, Nebu, Oshishi, Apo. Owo fui hen. Oshishi, Ebutu, Rebutu. Onwene chances to Ipuari.
Yes, sir.
But Oshishi, Apo, Nabo, Nuku, Oge, Pua, Hozo. Oh, he hen on the Bible. Ehono, Ufodu, Nima, Nyine, Eme, Gebu, Mwachuku, 419. Gebu, Rekon, Netu, Ahagene. Onono, Pata, Pata, Ogini, Kogeme. You were a quay grain now fight here. A grain. Naken unte, onion keyboard, Google don't have five.
Verse 5. Chineke ga kwa tu kwa di ruembo ebi ebi. Oge eji degi, topo pogi no ilo ukugi. Ropu kwa gi na alande dendo. Ndezo mega hupa ya wetu ebu. Chikwa yo chese. Le, woke nkenadi eme chineke ebe ya sirike.
Uno anania. Iye na ha gajiri ufodo ndi ubua. Obu huna anu chine nyeduru. Obu huna anu ndi na eme 419. Obu huna anu ha. But give me no change my name, Almighty. Madam, a warning a title, Quagidia. Madam, a woman who took in a defraud. Oma! And yet, from Nanyabu, also no game forever. A woman here, no hope. Mamon Yankee will continue. Verse 6.
Yes, that verse 6. There's a mega home fire. Well, she fire, she say. Le woke nkenadi eme chineke ebe ya siri ike. Na mo tukwasiri obi na oba nka akoya.
O tukwasiri obi na gine.
Oba nka akoya.
And in a threat no madu, he post nonsense na Facebook. He did ego madu, were ego madu a bribe your way through. E bribe gide o genwekwe George na aga ha bribe ni. Owo wo hia. E ni a na eme bribe bribe, o nwere ngo ga eru uzo xie. O nwere onyi ga meet o si acho ha ego. And if you bribe the whole world, you cannot bribe God. If you let this man, or the powerful God, but you can't make it. You can't handle it. And if you handle it, you can't handle it. Even ran on you know about Jello Kumawake say, hey, all my own, to you be all the glory. But all we need, well, look, Allah. On you know, be booped a motor killing one, and maybe tell Alexis over there. He got give a work all my time. I may not quite know them. No, beyond the overweight you. No, okay, Umma, I won't hear. Oh, when you know by Jack, I get, oh, he did fire coated. But away, Otis, you pay Lupala. Bande Meronino say, no, no, no. Yes, Chukuna, you know, why? When did Chukuna on the throne? Onye Beke, good operani, Onye Beke.
Yes,
we don't have verse 5, Guruzia and 9.
Yes, sir.
Omomne genanti own.
But God will break you down forever. He will snatch and tear you from your tent. He will uproot you from the land of the living. The righteous shall see and fear, and shall laugh at him, saying, see the man who would not make God his refuge, but trusted in the abundance of his riches, and sought refuge in his wealth.
Oh, one who turned mad name in your job. Bab Solomon, one name in your job. When do together? But in Babuli or Habalaga, oh, he gave me one day. Oh, yeah, KBK continue, Bido 6.
Yes, sir. The righteous shall see and fear and shall laugh at him, saying, see the man who would not make God his refuge, but trusted in the abundance of his riches and sought refuge in his wealth. 8. But I am like a green olive tree in the house of God.
Oh, Mama, are we here? You women in a better care, we are not Jesus. Genti, you hear one bet, young Dick and Alani, Hoku, Ananya, Karejoku, who actually Nanya, who for 19, Nanya, Karam, Ejoku, who make them mad, who walk on Nanya, Hoku, Ananya, Karejoku, or track a hundred million. Name made everywhere. But go among Wakuo.
Yes, sir. But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the steadfast love of God forever and ever. I will thank thee forever because thou hast done it. I will proclaim thy name, For it is good in the presence of the godly.
Amen.
Amen.
O mama we bo black ikwesiri ko testimony. O na eche ibu abu mo ko testimony ko uru ni ihu ndi huru chukwu gene. Enye na nketa ihe di nso. Atra ile. Enye na nketa ihe di nso. O ya bu ihe ndi ku. Onye nke Igbo ngwa gora anyi. Bido na verse 5. Guru ya na 9.
Yes, Daddy. Abụọ ma 52 from verse 5. Chineke ga-akwatukwa gị ruo mgbe ebighị ebi. O ga-ejide gị, dọpụpụ gị n'ụlọ ọkụ gị, ropụkwa gị n'ala ndị dị ndụ. Ndị ezi omume ga-ahụkwa ya wee tụọ egwu, chịkwa ya ọchị sị, lee nwoke nke na-adịghị eme Chineke ebe ya siri ike. Kama ọ tụkwasịrị obi n'ụba nke akụ ya. Ọ dị ike n'ọchịchọ ọjọọ ya. Ma mụ onwe m, adị nke osisi olive nwere akwụkwọ ndụ n'ụlọ Chineke.
Nwa m, ọ ga-ema ma ị dị ka osisi olive. Ọ ga-ema ma ị dị evergreen. Ọ ga-ema ma chọọchị ị na-abịa, ị gbalị mgbọrọgwụ. Ị dị ka osisi olive, ị dị ka osisi akụrụ n'akụkụ mmiri. Iwu igbugbu ọka ifufe na-efegharị. Ị na-agara ekwensu ojii na ndị ọrụ ya. Ọ ga-ema. Nwa m, continue verse 8.
Yes, that verse 8. Ma mụ onwe m, adị nke osisi olive nwere akwụkwọ ndụ n'ụlọ Chineke. Atụkwasịwo m obi m na-ebere Chineke ruo mgbe niile ebighị ebi. M ga-ekele gị ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na ị meworo ya. M ga-elekwa anya aha gị. N'ihi na ọ dị mma n'iru ndị ebere gị.
Amen. N'ihi aha Chukwu dị mma n'iru ndị gene. Chineke dị mma. Akwụ nwụrụ abụ nna abụ, how sweet the name of Jesus na ntị ndị mere gịnị na nkwere ekwe. Ụmụ m, ka m mee ndị okwu m. Weta 1 Corinthians chapter 5. Ụmụ m, weta 1 Corinthians 5. Ka m pick the main point.
Ọ dị na page 160 na abụọ.
Nwa m, gwa bido.
First Corinthians chapter 5, verse 1. And I know, na if you go to the city, and if you go to the city, you can't be able to get the city. You can't go to the city, where you can't be able to get the city.
Very good. Go on, verse 2.
Verse 2.
Onye bekee ngwa gụọ ya. Onye bekee gụọ 1 to 2.
Yes, Daddy. It is actually reported that there is immorality among you and of a kind that is not found even among pagans.
Unu ọwụ ihe ọma. Ndị chọọchị na-eme mmehie karịa ndị pagans. Ụmụ m, ọwụ ihe ọma. Na-ege ntị.
For a man is living with his father's wife, and you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you.
Good. Maka time. Onye mji achọ m ka iguru gbadama. Onye guru this passage, suspension or the right in a church called him. Nwoke na-arụ ala a na-epu eze elu. O nwere ndị nọ na the congregation na-akụrị aka. O nwere ndị nọ na the church na-asọpọt ya. Paul jiri wee wee sị, ka m unu ji ebere ya akwa unu ọbịa na-achịrị ya gịnị ọchị. Ọ dị ka onye abụrụ ego, ụfọdụ ndị bịa na-eto na social media. Instead of condemning ihe o mere outright, a na-akụrị aka. And ụmụ nọ m na ịbịara Bible workshop ụmụ m. Ndị committee, you must wake up. Ọ na-eleba church m anya. And onye bido, onye nke bekee, onye oyibo, Google the first line.
Yes, Daddy. It is actually reported.
Very good. Ị hụrụ mmadụ bido tụfewere daadị okwu. Ị hụrụ ndị a na-ekwukarị ma ndị n'obodo oyibo ma ọwụ anywhere. So obere ihe a report, ọ mụ ka a na-atụfere okwu. Daddy a na-report ihe a, dim foolish. Ọ na-report ihe a, gị ma-eme investigation. Onye kwuo otu ahụ, onwe na-eskeleton na Ono na eche tegwe coordinator nke aba. That time obere ihe unu gbaraga. Ono na church. Most of the people bido kwu obere ihe agbaraga. Onye ahụ nwere ihe ọ na hide. Lekwe, it is reported. Because not the congregation. Ihe ojo na-eme na the branch. Onwe onye na-ekwu ka. Onye ọbụla gba nkịtị. Bere a na-eme ekele Chukwu na o nwere ndị Chukwu tere mmanụ na ndị ọzọ mechie ọnụ. Ha agaghị eme gịnị? Emechie ọnụ. Ụmụ m, onye hụrụ ihe na-adịghị mma, ya mee gịnị? Ya report. Chere ka m ji unu one example. Are you with me? Ọ dị mma. Nwa m, wete 1 Corinthians chapter 1. Ụmụ m, wete nnu ya ka unu mara ndị ịhụ ihe na-emebi ihe na branch. Mee gịnị? Kwuo ya. Asị m gị kpariwe onye ọbụla. Asị m gị kpọọ onye ọbụla iyi. Ịhụ ihe na-emebi ihe na branch. Report ọ bụ ihe Bible nabata. Bible sị eso na-eke òkè n'ihe ọjọọ. Ọ pa workshop ka ị bịara. Nakwa eme ụka nna. Nwa m nwetego ya. Udonamdiri n'aha Jizọs. Onye nke Igbo gụrụ anyị verses 10 and 11 maka time. Ụmụ na-ege ntị ụmụ ọma. Gene ntị. Ụmụ m nwere notu m dere. Ọ m na-ekwu Spirit of God na-agwa m. It's good to know God. And it's good to allow the Holy Spirit to dwell in you. O dwela in you. Onye ga na-echetere nye ihe ichefu. Gene ntị.
Verse 10. Ma ụmụnna, esere m n'aha onye nwe Jizọs Kraịst rịọ ka ụmụ niile na-ekwu otu ihe, ka nke ọ garakwa ibi n'etiti unu, kama ka e mee unu ka unu zuo oke n'otu uche ahụ na n'otu izu ahụ. N'ihi na ndị ezinụlọ Kraịst gosiri m ihe banyere unu, ụmụnna, na esemokwu dị n'etiti unu.
Ụmụ m, genu ntị. Go after that verse 10 also. Umu,
yes,
are you with me?
Yes.
Verse
10. Ma umu na, esere m n'aha onye nwe Jizọs Kraịst rịọ unu, ka unu niile na-ekwu otu ihe, ka nke ọ garakwa ibi n'etiti unu, kama ka e mee unu ka unu zuo oke n'otu uche ahụ na n'otu izu ahụ. N'ihi na ndị ezinụlọ Kraịst gosiri m ihe banyere unu, ụmụnna, na esemokwu dị n'etiti unu.
Amen. Ndị ezinụlọ onye, nke bụ na ihe na-eme na the branch owewele ha iwe ka owewe ha. Ha gaa n'ụlọ di kpọọ nwunye kpọọ n'ihe a na-eme na this branch anya gba ka anyị gakwa gaa kọrọ Paul. Ọkwa Paul bidoro this church. Ọkwa ha Apollos bidoro. Ọkwa ndị ọzọ a kpọrọ aha ha ebe a. Ọnwụ ha bidoro, ọnwụ Crispus, ọnwụ Gaius. Ka ị gakwa Paul, ezinụlọ, one family. Ndị ọzọ na-eme ka emechie ọnụ. This family gakwa Paul, nwanne m, esemokwu nọkwa na branch anyị. Lekwekwa ihe emebiwe kwele o. Nchegbu adịkwa na branch. And Paul came and handled it. Report na-adịghị mma waa shere. Ezi ị na-arịpọtụ mmadụ dị otu obi ọjọọ. And the man ịrịpọtụ mmadụ dị otu obi ọjọọ, eziokwu pụta ihe nwa onye ga-eji mkpọrọ ihe. Because onye gafee, iburu baajị asịrị. Efere ha aka ahụ lekwa onye asịrị. Eri child of God, ihe ọ bụla ị na-arịpọtụ bụ ihe dị gịnị? Sure. And can report, Paul will take action, ko take. O gburu ndị Kọrịntị egbu ka ogbu ha. Ogbu ha mba ka ọ bara ha, nye ha correction. Nye ha reasons ha ga-eji dị united. Ọ ihe anyị ga na-eme na branch. Ọ dịghị easy to be the head of a church. But ụnụ ndị m tikwere na branches n'aka. Gbanụ mbọ, may I avoid the preaching na-ebute nkewa. Ọnwụ onye rigo na pulpit, ọ na-akọ ihe n'ọma. Ị na-eme ụmụchukwu intimidate with the word of God. Na onye ọbụla nwara anwara. Onwe ihe dị rọngụ m mere onye nwa nwa rịpọtụ ọma ọ ga-ahụ Holy Ghost fire. Holy Ghost fire ọ na-asọpọtụ ya rụrụ ala ihe ọjọọ. Chineke mere anyị ebere. Then 1 Corinthians 5 ahụ. Kedu ihe nwe ọnọdụ ndị ọjọọ nọ n'etiti anyị? Agana hapu haka agana enye ha correction. And then the suspension on a church. Akwa? Odi ma onye nke Igbo. Verse 2, 1 Corinthians 5, abago 5 for again. Omo mo neweli okwe hunu mbi ampik zie verses. Owo owo here, maka time don't go. So there's a ilaru wanu logi go of my own. Maka nkuo toru nta. E ma na ige die ba. Don't worry. The main points. Ngwa continue.
Yeah.
Church. Continue one verse 4.
Yes, verse 4. Now, only one Jesus. Where is the one that's around? Yannick, only one Jesus. Here are only two of them. And I said, I give you the Amaria. There was no time for you to show no one Jesus.
Continue 1:6.
Yes, sir.
I'm going to go to the house. Na no ke ge me na ka gi ka mi do godun kura ka no tine mo were fali otin o ge nweri ro to ge shi teke. And before you know it, I can do my whole man. Ufun kura ka ro tam man yazo. All small living na living need the whole bread. Iya na eti na bread na ekwe ya bu ibu. Ya na bread eleke na aka ibu. Akwa bread. But wo bere baking powder ge ti ya megen. Oh, talk a mehead. Yeah, in a poor bedded mehead, destroy him. Oh, you. A small living. Dicker, who load the peaceful, and who is you load the peaceful? Oh, don't, eh? Even I got there. You got pot of four new sheep. You are bringing your gane for Kogani. Oh, your blame is your name, even. Small living, living the whole bread. One maka time, mafe, by nine, oh.
Are you with me?
Genunte. Go on, continue with 11.
Yes, sir. 11. Mawadwani. Edegara mungu. Kaunu mungu. Wanaka koya na mwabu wana. Yarime koye. Mwabu mwanya. Mwena mwiku. Mwabu mwanya mwiku. Mwabu mwene kere karosi. Mwabu mwanyo kuto. Mwabu mwena mwiga mwanyoti. Mwabu mwena.
Very good. Onye nko yibongwa, we don't have verse 11.
Yes.
Omo, are you with me?
Yes.
Verse
11. But rather, I wrote to you not to associate with anyone who bears the name of brother.
Uno no nae. Awonu bemsunu. Igi ba kekegi, ikwucho onye kekegi si the born again. mawo ega nkwoji mawo ogumabiri mawo market mawo slota gizo anu akwunu huno ihe abukwu ihe Paul kowa na 1 Corinthians 10 yota go the time anu hu me kowari unu ka me mke kowa na abali igizo anu na me market mawo na slota mawo anywhere egbu anu dewe na table na ji ha unu eji ekwaja. Omun Bible dere. Oni na ajumu na 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 ajo. Owo ejoku o sa nye rili ihe nyere arusi. Na o jire kwa aja, gbo jie wi egbu akwa aja bia na ere na ya ogbasa hu. Maka o ihe na ere na meat market. O ihe na go. Wo wi chi baga keke gi so nye di kwa born again ama me makwa chim na efe. O kwa ni ma chim na efe gawara obo. He got no check in the motor until he gave Marachi in the inclusion in the Bible. Kono Lependo Sanya Habia Wakaba also Kunu Chetter in him 2 weeks ago. No nature. That man who Buregum Butondre Bujondi Madana Moto. That man nature and Yojo. Biana Junction, Living Christ Mission Road, na Hezekiah Avenue. Ba break, ungwe madu bako, osu kendi na anya muta arof. Ila nyo uru no jinyo anya kushi anya. Na atoro ndi ubu na muto, ibe church imga. Saha na Hezekiah Avenue, na hasone, umu re first gate, umu re second gate. Umu chuku ubia, ge ishi akuko mbu. Umu chuku na abara, bia gwao, onyoma chuku hama chiamani. Ndu no na gate jikene meshe gate onye obrache mgba na abia wala ebe ono oburu moto oso chukwu ma ihe o na eshi ha na church beti kunu na oto ka mkuwe oso chukwu ma ihe o na atoro ha aka ma ndu obu na moto ekwensu ani heji ke genti ihe mbi guzu na oto mu ka mere 2 weeks ago onye ha na onicha and o ma na onye na onicha kan man do buju na moto ya ko je break na na appoint rinda lekwebo lekwebe church that man no so guru tondre han bia beti ke him bi guzo wu na oto woke no wo mbembo obia na church onye obula na agba moto egburugburu uno na oti ye ne onye obula ga che wo bata brother amie oche ana agba moto egburugburu eh brother ilawala wo onye jiri break nike asi terrorist abiala ndo no na supermarket na agushishu zo ndo bi ete da agushishu omo mo ihe oma onye enu na obia mbo onye obula na e praise ye. Uwonya no na bia no mandu ni le no mandu saloon o yobla na agushu da ba mandu ke hun ya na street o yobla na wo so si bigo ka terrorist abia o mo mo wu ihe oma onye bu onye enu chukwu buliri elu bi were aka destroy you man iche no mu chukwu ma hin ona no chukwu ma ihe ona bia ri na church ato aka. Iyo blood sorrow, we have a warrior. Bu Jehovah bu Chineke, bu a consuming gene. Obuna ocho he destroy your own way nike ya no run way. But obi do plan one he game. Oga man that on a short no his life. I have a God who is able to defend me and defend his church.